DachimSafi.com.
Test is on this wheel, ladies and gentlemen.
Alo sema tua pesa pampa.
Diara kachi ya gol.
Diara kachi ya gol.
Uotani, nataka mtoto na mani.
Izo kara.
Wempe mani. Uondoke na nyumbani
ukaone ana
na mana inuka na yangalia ndo mana kila sama chochu anaichungulia wanangu mapopo
mapopo
leo silali mpaka niwe na mtoto huyo
mtoto
balala kena kia ni la moto purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya wanangu Kenya,
Kenya,
Kenya. Watoto squeeze wanapenda bia,
wanapenda bia.
Watoto squeeze wanapenda bia,
wanapenda bia.
Tena ukinua na faka mia,
wanafaka mia.
Watoto squeeze wanapenda bia, ah. Wanangu mapopo. Lali mpaka niwe na mtoto huyo mtoto
mtoto
balala kena kia ni la moto purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya. Tunaondoka
purse
Kenya wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya wanangu purse
Kenya
wese Kenya.
Moja Moja Records.